Oh na na yeah. Get to me high rans KB. Beniki boy.
No more beats.
Na mwingine ninawaza. Jana kuta mawazo. Nimejaribu kupambana. Hakuna tofauti na mwanzo. Nakamba. Ebuli yangu. Sinabudi kuogelea. Ando kwanza. Sijafika kituo. Ila kwanza nelegea. Oh no, my Jesus, yeah. That's who we really have to catch up, oh catch up, yeah. Kitazama nyumbani, baba na mama, wananitegemea, wende nisina sinani, najoka bando, ingali na chechemea, kwenye maisha bado, sijakata tamaa, niye mwenzenu bado, bado na kazana, bado na kazana, bado, yeah, bado na pambana.
Na hangaika na kazi, nikikosa na nona mshenzi, najikaza mamba ya enji, oh baba, yeah. Mawazo msongo, ehe, na familia ila nipe imani, marafiko amenipa mkongo, ehe, ila kwa kumi na taraji ya mana. Tuga mesha nikana, tawa ni chui mimi toka jana, wazazi nao wamenipa lana, o baba,
Bado na kazana, bado, yeah. Bado na pambana.